London, 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 London. Black Market Records.
Wanadai nipa manamba ah, shaka slim thick palipopota taipata nilimpeleka date na ganji ya sadaka juice lay queen anajua tu kupika pasta mina penda wote kila type ni yangu kote kote stroke club leo hadi mini yokotwe akukudenja kavibaya sandra nyokote walete wote
si napenda wote wote napenda wote late amawe pote maupe ali chocolate.
Gavaina ni tax juu ya tags in facts. Kitu sijai give ni ya facts in fact. Bogi kona sila ha intact. Ala, konu juwe jokes ni cap. Kwa apa alisema anakuja ASAP. Fair nilituma nika end up kufap. Fun fact fun alikuwa fucked up. Alikuja bash na anadai kutoka park. Tulimpata backyard, amesunda backpack. Alipigwa soki, after tume run sack. Una run mouth huku tuna stack bag. Na kuna kachawa, tuna crash bags.
Alhamdulillah, napenda usichana wa lakala.